nga waliwo ebiragiro okuteeka erifuga okugula n'okutunda ebyobugagga bya gavumenti ebiraga ebitongole ebya gavumenti okutereka omugabo mu ndagaano z'abavubuka wamu n'abakyala n'abantu abaliko obulemu ekitongole ki National Social Security Fund kino kyekyo ekitavu kya gavumenti ekitavu ky'abakozi kigamba nti okwetaba okw'ebibiina bino ebyenjawulo kukyali kutono nnyo olw'ebituli ebitaggwaawo mu busobozi ensimbi wamu n'okuvuganya NSSF etegeezezza nti ebibinja bingi bikyagenda mu maaso n'okulwanagana n'okufuna kapito omutono obukugu mu by'ekikugu obutaba na bumanyirivu bumala obutaba na bumanyirivu bumala okutuukiriza ebyo bye balina okukola okusobola okukola kino NSSF ewa amagezi enteekateeka ez'amaanyi okuzimba obusobozi n'okulongoosa okufuna ensimbi ezisoboka n'okuteekebwawo n'okuteekawo ebyo ebigenda okuyambako abantu okusobola okwetaba mu kitavu eky'abakozi